You make me rock it, hafia. Shake it, hafia. Rock it, hafia. Boy, I know you love it. You make me meranga kunia. Tonu mianga dia. Your love is so rare. Kwewe kakwenina. Kulichokula utekama ibirungo Oliver Sataya. You have to love and care about iron eyes. Kereza teria kufana na 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 teria kukana na na osha na 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 na. Chuna chichiri aboka bugere vino na vili. Zenjagara kubunga babili. Newezi basa wapili. Onina you make me wonder, only so irresistible. I believe one day we just come back from both. You're the one that I love, siri kusula. You're the one that I love, siri kusulira. Sema ni chichi, but you drive me insane. Na e, tuna chichi, aboka bugere vino na vivi. Zenjagara kubunga babivi. Newezi basa wapili. Rock it up, hafia. Boy, I know you love it. You make me rock it up, hafia. Shake it up, hafia. Rock it up, hafia. Kaya no me love ya. Meranga kunia. Tonu mianga dia. Your love is so rare. Kwewe kakwenina. Chuna chichiri aboka bugere vino na vili. Zenjagara kubunga babili. Newezi basa wapili. Onina senda kwe wanda. Ya kilomita, 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 kilomita. Only one. Senda kwe wanda. Ozina vichi, ozina vichi, ozina vichi, ozina vichi.
Music.com.